Muli bazibu nyo naye kale tubigendera awo waffe tugenze tubamanyire enkola yaffe alhamdulillah wabih nastain ala umuri dunia wadin wassalatu wassalamu ala rasulillah waala alihi waashabihi ajmain mbalamira okutya allah subhanahu wataala ne mbalamira okugondera omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam situyinza kkoowa bategeeza nti obulamu bw'ensi bufunda wallahi butono butono ddala era situyinza kkoowa bagamba nti okutuuka mu maaso ga allah oga nti obulamu bw'ensi obuvuddemu olutemya lw'eriiso olunene mubadde ki kale nga allah watugamba mu suula ey'enkaaga mu ebbiri bagiyita suratu ljumua n'agamba nti inna almauta allazi tafiruuna minkum fa innahu mulaqiikum mazima okutya kwemu okufa kwemuwaawaanya okudduka okuzibikira okubeera nga mugenda mu malwaliro okubeera nga mwewala emmere gye mulaba eyinza okuleeta obuzibu okubeera nti mufaayo emibiri gyammwe gibe miramu oleke kufuna clot blood clot okeera ku massaagi okeera ku duyiro okeera ku steam bath okeera ku sauna okiraba bulungi ebyo byonna obeere herefe muramu tudduka kufa allah gani fa innahu mulaqiikum muli nakwo nnya muli kumpi nnyo nakwo mukudduka neye kuba winja buseenene muli nakwo thumma turadduna ila alimi lghaibi washahada kujja bafuna oluvannyuma mudde eri allah fayunabbiikum bima kuntum tamaluun n'oluvannyuma mutegeezebwe kakica mutegeezebwe akawonvu n'akagga mutegeezebwe akana n'akataano ku byonna allah bye yabawanga byengera fayunabbiikum bima kuntum tamaluun allah abategeeze byonna bye mwakola ku nsi bwe biba byali birungi fabiha wa ni'ma bwe biba byali bibi fala hawla wala quwwatan illa billah ojja kuba ogenzi olugendo nga bwe lwatuuka kujajjaawo oyinza okuba wamulabako ng'akaddiye ne bamubika bwe bamala omubika n'olaba nga kigwanye abadde n'obubonero obulaga nti takyasaana ku nsi ayina amalibu ayina envi kiwala takimeze akootakoota byalidde abiridde ne lumutwala ne lutwala kitaawo nga naye lumutwalidde bw'aba yawangaala mu kiseera ekifaanana jajjawo we yagendera ne lunona nnyoko naye bw'aba yawangaala ne lumutwala kati obubonero obuliwo bulaga nti bali bye baalina naawe otandisa obifuna wallahi ogenda sheikh billahi tallah ojja kugenda kiti ekikutwala ikhtilafu llaili wannahar kutuuka kwa kiro na misana kikireeta ekiwalaata ikhtilafu llaili wannahar kyekireeta envi ikhtilafu llaili wannahar kyekireeta abadde omulenzi okufuuka bawomuwala ng'omu mukyalo omu mwami bwogamba bikomaawo al ikhtilafu llaili wannahar nofuuka taata wafuuse taata wanji obulamu katono Allahu akbar wallahi tallah kucuka kwa kiro na misana Allah kyaga nti la ayatun liqaumi inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi llaili wan nahar la ayatun liqaumi la ayi gambeta wa ikhtilafi llaili wan nahar kimusoma qur'an لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم سورة علي إمران وجاكين دا نيوكين دا سيشي تشكولو نيوان كبادابا انتكوباتكا انفاسي سنيني سيشي تشكولو مراما قولي ردوا اوغينزو تيا ebanga lyowangadde mu nsi siri ekkulu kiki kyogenze nakyo kyekikulu that is what matters ntegerekesa kakati kyenjagala tukwateko aya ya Allah subhanahu wa ta'ala eri mu sura eti wa hujurat tuli mu mbeera lwaki embeera yaffe ya bunafu lwaki ya buwotofu nga basahaba ridwanullahi alaihim ajma'in ومرمي الله سبحانه وتعالى جيستر إجارين بالصحابة إجارين بالتابعي إجارين بالتابع التابعين والله جاري مرونج جاري كابانتون غبرونج نبات غيران يو الله نومو بكاوي وكمان يباري برونج ابيونغو بيابو باري كوزي سانغ effectively and perfectly مكتا الله amaso gaabwe bwe gaakolanga emikono gyabwe amatu gaabwe ennimi zaabwe amagulu gaabwe byakolanga byapakasanga kutya Allah subhanahu wa ta'ala emirembe egyo abanadamu abawangaalira mujo baali baabitiibwa nga babbeeyi kale newankubadde waaliwo abajeemu ate nabo ne baatiikirira ne boogerwako emirembe gye tulimu egigenze gisikirigana ow'ekitiibwa Allah yagyogerako bingi naye minaabuufu nnyo minaabuufu ng'ebintu bye tukyayinanga ebinywe bwe bifaananira ddala n'ebyabasahaba manya gwaninze abebeker bw'aba alyogerako ddala n'omumu ayinza okuguweta nze abebeker kiwulidde hey gwani nze Umar neha erinnya olimanyi nnyiniri oyo nnyiniri nnyo eryo omumanyi gwani nze Umar wallahi lazim twasigaza ebifaananira ddala basahaba manya shahada zaffe tezifaanana naza basahaba singa zaali zifaanana swali badde bayinji efutoti eswala zaffe enjawuka mu nnyo tuyinza okuba mulayini Allah subhanahu wataala watugambira fakhalafa min badihim khalfun adaau salata watabau shahawat fasaufa yalkauna ghayya bagenda kufundikira nga abayiye mu lusenyi luli mu jahannamu abalaga jjalira essala essala ogimanyi enjemanyi kyekiraga nyina swegeda kyekiraga nti omanyi essala ok empaji zaayo ziri mmeka sezimanyi ate obukwakkulizo sebumanyi ate ebiri sunna kuyo sebimanyi ate ebiri wajibu kuyo sebimanyi yeetaaga bawalimu omanye essala nyina sigida la ilaha illallah muhammadu rasulullah essala gye tusaala yawukanira ddala n'eyabasahaba tefaanana tugende ku zaka eyo zaka yavaawo tewali zaka abantu tebagiwa lwaki bainamu ebizibu bingi gye munaakomya obutawa zaka n'emitawana Allah gyagenda okukomya ogisumulula buli atuusa okuwa zaka nga sente ezo Allah ye yazikwazika gwe okyazirinako obuyinza n'ogaana okuwa zaka wallahi billah emitawana gyensi gye gigenda okukoma okusiiba tukyasiiba noga nti okusiiba kwaffe kufaanana n'okw'abasahaba nga buli ramadaani lwetuukamu tutawaanya nina mukyala wange simuwowanga oyo aba mukyalawo gamba nyina malaaya neefunirayo malaaya yange mukyala wa ni yamukuwa buli lwe tugenda okusiiba mututawaanya byo bisi bye musiiba njala na nyonta naye mulowooza basahaba basiibanga njala na nyonta nebikomaawo hijja ekyakolwa hijja gyetukola efaanana neyabasahaba olwaleero asiibula nemusiibula n'emmese ebiku mu nyumba n'obisiibula n'osiibula kappa n'osiibula embwa n'osiibula ab'ebitimitoogo n'osiibula ab'ebudaadiri n'osiibula ab'ebudaka n'osiibula ab'erwabenge n'osiibula ab'ejindi munoonya ki mu kusiibula ngenda mu hijja lwaki bwe mbadde mujja mu swala temusiibudde osiibuddeyo bameka ng'ate eswala yennene okusinga hijja ne mukuba amataali ne gaboolekeza ku bisaawe era ne muleka nga muwaddeyo sente enkumuliitu ku mataali agabanona hijja ne mutuuka mu hijja ne mwekonganga obukima ono ali ku tawaafu labbaika allahuma ali ku ifaananyi aweereza uganda ali ku safu yagala obikubidde ku haramu obikubidde ku kaaba obikubidde mu bifo bya mizizo muli mu kkuba bifaananyi kampani kakakokoro nkwate nga ndi ku kaaba abamu atuuse nakuddukirayo marasoni z'emmengo za kabaka bujozi bagenda nabo mu nsawo nasalu llaha salamata walafiya hijja zaffe wallahi njawufu kuzabasahaba njawufu bwezaawukana kitegeeza nti waliwo guleedi ekyokubiri waliwo ezifaananira ddala eza nabbi kuffe nabali abaakola mu mirembe egyasooka n'eswala bwezityo bwe ziri omuntu anaatuuka ng'eswala yefaananira ddala n'eya nabbi bw'ogenda okuwona bw'onaatuuka nga yeefaananyiriza emitawaana giriba gikusanze oliwo oluguddemu hijja bw'eriba efaananira ddala ogenda kuwona bw'eriba yeefaananyiriza oliba oluguddemu Allah tasasula byefaananyiriza Allah asasula bifaanana kiki kyentegeeza n'okufaanana bw'ofuna bunnooti bwa Bank of Uganda obw'olukumi bubiri akamu kaba kafaananira ddala ne kannaako bwegule ate woofuna nooti ya Bank of Uganda ey'olukumi n'ekicupuli ekicupuli kiba kyefaananyiriza akapapula akatuufu kati eswala zaffe bwe ziba zeefaananyiriza ez'abasahaba tuli ku bicupuli kubanga ekiraga nti bicupuli bye tusoma si byebyo nabagamba omuntu akuba takibira allahu akbar agenda kusaala allahu akbar ng'ali ng'avuga ddigi ali mu swala allahu akbar wanji allahu akbar nfu sheikh omu ya ngamba chemba disin chena disin na wakul nti waluwa na wakone nkone uwa awa maze nyaya gara afune makisinga zenka neza wa sahaba oba ejana yewele nzito kisinga ya wa sahaba uwa hewele takbira kati waluwa na umurala Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar utadewo chinda ayi lwachi yenyumirawo kubanga byokola bya nyoko oba bya Allah Allahu Akbar atomulada tachimanyi na kumanya nti tisi yao teriwo takibire kulemi ogenda tusomerati esareze fananyiriza Allah tagenda zisa sura abadan owechitiwa Allah lwachi tulibana abofu distance nene nyo wakati wa fe ne Allah byayagala byalali kakubantu bagenda okuwejjana nene olwalere birabu wako bingi basahaba bibataraba bingi umurembe gwetulimu embeera gyetuwangaliramu bingi basahaba bibataraba bituliko abagezaako okukola tukola byefaananyiriza naye nga Allah ayagala bifaananira ddala essala yefaananire ddala n'eya basahaba n'eya nabbi okusiibako kufaananire ddala hijja yefaananire ddala ebyonna byonna biriko obujulizi Qur'ani gy'osoma eyina kufaananira ddala n'eya basahaba n'eya nabbi الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه لا الذين اتيناهم الكتاب تتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به الله يقال اسمه كتابه قران حق تلاوته مبطوف درنغا وشكا بوينو تشوم نغاني اولئك يؤمنون به ابو بكر اذا قران مسوره يتبع حجرات ايه 10 يا جنب الله انت انما المؤمنون اخوه اورغانا رتولينو روالهرو رفو لنابوفو تشيمكو بنتو مرابي يتسنزلكو ناتكوبا كسال ناتكوبا مبي تولي تولي رواشي توينغيرا مو abantu abefananyiriza abasilamu nga bakola ebikolwa ebifaananyiriza eby'abasiraamu nga si basiraamu naye ekyo tekyalibadde ensonga kuba bwaliwo ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga yaakava e Makka ekibinja ekyo ekyabamunafikuuna kyajja nga nabbi ayingidde e Madiina naye olw'obukkiriza bwabaaliwo baasobola okukola bye baakola wallahi obusiraamu ne butambula nga banywevu nga n'abannanfuusi we bali ababba ebyama byabwe babitwalira abakaafu olwaliro bayitirivu mizikiti musaala abasiraamu 10 nga mulimu abazze obutasaala batumiddwa masulaha alkufar kugasa bakufar 5 naye nga bwetutuukaku ayiga nti iyaka nabudu wa iyaka nastain gweweka gwe tusinza era gweweka gwe tusaba obuyambi naye ngaono ekimuleese petero amutumye genda olabe bye bakola n'ebye boogera batwogerako ki ojja otubuulire ng'atumye musaafa ng'atumye budala oluganda lw'obusiraamu luli luddawo tukyali baluganda rahima allahu zamaniya owekitiibwa Allah asaasira omulembe wallahi gwe tulimu mwawuka mu nnyo n'emirembe egyasooka Allah yaleese ekyawulanta mu kya covid nendabira ddala nga everybody for himself buli muntu ali ku lulwe mu booluganda abasiraamu teri yakubidde muganda w'essimu taliyo mu basalira awamu teri yakubidde musiraamu munne essimu mu bawali mu teri yakubidde munnafunzi essimu nti oli otya enjala tekuttira mu njo mu bayizi teri yakubidde seeka ssimu nti seeka bikutambulidde bitya abadan twagenza okumalako emyezi omunaana egya lockdown oba gyaweze nga ntegedde nti situli baluganda situli uruganda rwa ferulu rwa wano muntu nabikura ko kumanyonga muri kumuzikirenza na mari michigwa sisuri ba uruganda atecho bwe mbate munna kizuro mulabe ya kizura da natuita muna atusensera atolo levels okuva wansi wakati kati ne wagurumba kulembeza abatutwala badiringa ne dirwe nene nenga dirwe ezo zigenderedde kumenya busiramu bujjawo basanga sheikh atenga takuma kuba ku sheikh mukuru wa twale kavi ne wamugamba tuguze muziki tiogwo tugenda kuteka out development nagubaguza nga takfuddeeyo ku kiki kyalumbaganye zambi kiri akoze waman azlam mimman manaa masajid allah an yudhkara fiha smuhu wasaa fi kharabiha surat albaqara nagamba bino tulyamu byansi katulye tutambule tugende seko muzikiti nagutunda seka gwokoze kino omuliro gwa Allah ogwerabidde kale nakkiriza ekijja kijje neyagemi kale watika mei sheikh projects meke zitandikiddwa nga z'abasiraamu nezitandikirwa mu maziga agasinga okuba ag'owaggulu abasiraamu ne basuula kikumi projekiti nezigejja nezimala okugejja nezimulisa nezibala bananyini kuzisonda ne bazitwala eyo yenkola yaffe bwetyo bwetambula mu bantu eyo yenkola yaffe bwetyo bweriza empisa zetuwangadde nazo olwaleero kale bwetulaga nti tuli bamaswanku Allah buli ng'atuvaamu buli lwakuvaamu Allah akugondeza ebitonde ebyabe abalabe b'obusiraamu ne basobola okubeera nga bakusoggola okuva mu buli sayidi bakusobola lwaki Allah yali kutaasizza yakuta abanga oluganda lw'obusiraamu luli luddawo olaba oluganda sitululaga mu sala situli baluganda naye ng'ekyayamba basahaba okubeera nga banyweza eddiini eno n'otutuukako wallahi lwali luganda lwa busiraamu baamanya oluganda ne banyweza oluganda ne balwanirira oluganda nabbi n'anyweza oluganda insur akhuuka taasa muganda wo dhalimun au mazulum ali azaamaanyizza mutaase entaasa y'omuntu ali azaamaanyizza weeri era erambikwa baagala mumutwala musasulire n'oluvannyuma mugendi lekeraawo obubbi lekeraawo okulyaka lekeraawo kino au mazulumu oba bamuli azaamaanyizza forwalero nabbi atutuma kutaasa bali azaamaanyiziddwa mu baganda baffe ate ffe tubali azaamaanya ne tubagamba ekijja kijje tuli bali atyo mwalimu namuula senewezi nazirya nemukubira essimu okutuusa lwe namulekera Allah nga muwalimu yagamba abantu ni qala Allah yagamba abantu ni qala rasulullah nga musajja munaddiini musaaze oluganda luli luddawo tukyali ba luganda ng'abatusemerero tuwaayo basajja tusaala nabo oyo yeyabbye oyo yeyakoze kino wallahi ng'alimba naye ng'ali kuki ayagala kufuna nsi abeere bulungi naye ogenda okutunuulira atemeredde mu mbeera eŋŋenderere ng'alina sigida alina n'ekirevu ekiraga nti ali ku nkola ya sunna naye ng'akaza amaaso bw'aba mu mbuga z'amateeka ne bamugaa sooka okwata ekkulaani n'agikwata n'alimba n'agikwata n'atemerera oluganda luli luddawo tituli ba luganda mulimba oluganda tewali situli ba Luganda era wababa balabe b'obusiramu we bayise oluvannyuma lw'okutegeera nti oluganda lwaffe lwanaabuuka ne batukuba agambye Allah musuleyana mwomenda hujirati ye Madina aya ya kumi naga nti innama almu'minuna ikhwa mazima abayitibwa abakkiriza balina kuba ba Luganda bwe mba temunnanyweza Luganda temusobola kuba baamaanyi olwaleero Oluganda lutwawula nnyo ku basahaba ku mirembe egyasooka ne lwongera ne lutwawula nnyo ku bantu Allah be yasiima ne lwongera ne lutunafuya nnyo ku bantu Allah be yayita abaamaanyi situli ba Luganda tunuulira Oluganda olwaliwo mu basajja abajungu tenga obusiraamu buyingidde wano wasomanga busomi bigambo ng'oli muwalimu olinamu akobuwalimu omazeeko ya sarna n'ogatta kutuba n'ogisoma musajja mukulu wabasajja bakulu nibakubuuza olina omukazi simulina nkuwadde mukyala muwala wange n'amawale tompa olw'okusanyuka kwasanyuse muwala wa muwaddeyo wallahi nga n'amahale tagaagala kyeyeegombye yeegombye busiraamu bwa muwalimu ono olwalira abasajja abo bye beegomba nga byetwegomba ayina emmotoka agenda okuwasa muwala wange yazimba ayina emmotoka ayina omulimu anaafunira business muwala wange byemutunuulidde niye bameka ababifunye obufumbo ne bufa era sooka oteeke ku weighing scale obufumbo nebiri byokaayanira ibada yeeriwa era ekigenda okusinga okujuna n'okujuna omwana gwowaayo kiki abatusukawo ne babaza otusinga baali tebaasoma nnyo aa akubuuza olina omukazi nkuwadde muwala wange mukuwadde yeegombye ebigambo bikuvaamu naga nti ono byayogera ajja kusobola okukuuma muwala wange balekawoko ku nsi yaabo obwo Obuganda ne bagenda ekijungute ne bawangaalirayo ennyimbe ne zibaluma ensiri ne zibaluma abamu ne bafiirayo lwakutasa ddiini eno emizikiti gye tulina olwaleero n'amasomero g'obusiraamu ge tulina olwaleero kwali kulafuubana kw'abasajja abo abaali tebaasoma nnyo irimu ginyweza nga baasomako ebitono ebyasobodde okulera bakitaffe bakitaffe ne batutwala mu masomero wallahi baagazimba nga bagazimbira ku nusu nusu abawaayo ettaka baali waayo nga batunudde wala bwolwaleero bwoba ogamba nti aa ettaka mu kiseera ekyo lyali likyali lya layisi jjajjawo yatuwaawa jjajjawo yatuwaawa bw'oba tosobola kusongawo tegeera nti ettaka lyali lya bbeeyi mu kiseera ekyo olwaleero be tulina abantu be twalisibiddeko enkoba ate ettaka eryo balitunze baagala development development tesinga omuzikiti obwongo buba tebukwesuulisa omuzikiti okuvaawo batekewo ekigusinga nga nabbi sallallahu alaihi wasallama agambye ti ebifo ebisinga obulungi mu duniya eno Allah byasinga okwagala masajiduha mizikiti kati oli aga bajjewo omuzikiti batekewo akeedi akeedi n'ebifo Allah byasinga okutamwa butale akeedi si katale akeedi tekaba katale kati bajjawo omuzikiti ne bateekawo akatale ng'akyogedde sheikh temunnalirayizinga olwaleero nti mu Kampala bw'oba otunudde mu central situkyalina mu mizikiti kw'emizikiti gy'obala egyali egyaffe egy'obwebange obwebange bwavaawo abasiraamu bwe baba bakyasaalirawo basaalirawo busaani nye abaalido bonkanya baali basiraamu asilan khaasa nga bamaseeka enduulu yabadde nakaseraawo yakasirika yagenze okusirika ng'abannamukwakkula bakwakkudde enduulu yabadde kwalidina yakasirika yagenze okusirika nga bannamukwakkula bakwakkudde enduulu yabadde kuwiriyamu awo yakasirika yagenze okusirika nga bannamukwakkula bakwakkuddewo wallahi ng'ababirimu basheekh bakhiriji bye bali mu ddiini ezikwatagana n'abayudaaya mukose eddiini busiraamu nga mugenderedde
urugano rw'umusilamu ruri ruddawa basheka batashobora kumara ko kutuba wallahi nga bwa somat kayinza jimarako okujja ko ngaafu kumudda amaziga eriiso ne limyuka nakara beba tukosa nogamba kaisa ono nga tubuzaabuzizza tukwate kituleketi tukwate kituleketi ne Allah atugambye nti innamal mu'minuna ikhwa abakkiriza mulina kuba bwa luganda oluganda buli lwe lubadde bonkanako ekiddako obukkiriza bwammwe bunaabuuka bwe bunaabuuka omulaba abakuba nze bwe njogerera bino mbakakasa nti omulaba akyatuli ku nfeete kubanga ensinziiro zammwe kwe mwasinziiranga okusinza Allah n'okumanjulira emitawaana gyammwe bwe kibeera nga abayudaaya bagenze babisensera basensera abalabi b'obusiraamu basensedde nga waliwo abasiraamu bwe tusibirako enkoba ababayambako aina al mafar obuddukiro tuddukirewa nga seeka yasoose okukola ekyo tulina oluganda luli luddawo era kati kutuba zetufuna ez'oluganda ziba zirinda okujjako abatono ennyo niye oluganda sitululina situli ba luganda wallahi teruliwo nti waliwo omuwalimu ayinza okusula nga teyebase nga waliwo omusiraamu alina obuzibu tulina abasiraamu betwatuukire netubagamba balina ku ssente ng'ate ne ssente ezo z'abantu bagenze bazikuŋŋaanya mu covid netubagamba mukwate ku ssente basiraamu abasiraamu bagenda kufa enjala mu mayumba mukwate ku ssente abasiraamu bafune akawunga nebaga nti wallahi situkwata ku ssente za busiraamu abasiraamu oba bafe enjala mu mayumba bafe naye ssente z'obusiraamu tezikwatwako okuva olwo n'ensiriwala era nategera nenga nti ndabika nze musiru ababyogera nga basajja bayivu situsobola kukwata ku ssente za busiraamu abasiraamu oba bafiiramu enjala mu mayumba bafe naye ssente z'obusiraamu nga weeziri ng'ate akyogera akyogera misana nga kitusobola kufuna kutankanakwe nti atamidde kubatanya mwenge naye nga mumalirivu nnyo akumye ssente z'obusiraamu abasiraamu bafe enjala ebimu tubikkako naye bw'otabikkako otolontoka n'ogandika ngende neerume ku nkondo y'omuti ng'obuliddwa gw'osibirako olukoba oluganda tululiwo batuleze abantu abalya ebiwata nebagandi abantu batuuse okulya ebiwata abasiraamu bafiira mu mayumba mukwate ku ssente mubawe situjja ziba basendeza wallahi nebagaana naye arrazzaaku huwa llah allah yasobodde okulera abaddu be mu ndeera gyeyabalezeemu beyatutta alhamdulillah n'abatwala n'abasavaivinze basavaivinze mu mayumba gaabwe nga tokkirizibwa kuseetula kigere emyezi munaana tewali mmoroka etambula ekibuga kiggale abasinganga kabalagala nedda abakolanga ki nedda onigwe wakubidde essimu kigundi oli oti seekawo ki eyakubidde ku ssimu gwe gwe wakubidde seekaani essimu situli ba luganda situli oluganda lwaffe tululaga mu ssala oluganda lwaffe lujja babuyise buli waga ndi afudde ti oyo wallahi nyina omuziika simanyi lwaki muyina imaani nene mu kuziika abantu naye omuntu ayinza okulwala n'alwalira emyezi emeka abaanaadamu nga tebafunye biseera bigenda kumulaba nakumulombera ku dduwa nakumugumya nakumunyweza they don't have time naye bwe bamubika wallahi ne baba agenda kuziikibwa butirutooga bagenda mumuziika bukunda bagenda mumuziika binnyo birya aga nti wallahi waakiri neewula naye nnina omumuziika imaani ki gye mujja mu kuziika ezo empeera ze mwegala n'okwewola mwewole ezitali mu kulambula mulwadde ezitali mu kuyunga Luganda lwa Busiraamu. Oluganda tuluyungire nga mukuziika, tuziike buziisi. Project z'Obusiraamu ezisigadde zikone, tusigalewo naye akuziika wetusisinkana. Kali gwe muzze okuziika n'obbalaba tabalabye. Ate abamwera mujja abantu bayinza obutakulabayo nebakwatibyoge. Kati nakyo n'oba ng'okiyingizzaamu misikala zarrati minarriya, okiyingizzaamu akasirikitu. Bwe kaba kasirikitu, bwe kiba kinene kinene, mukabanda bwe kaba mpaani. Allah gani fa aslihu baina akhawaikum, muyunge wakati w'oluganda lwammwe, muyunge muli baluganda. Oluganda Allah yaluteekawo lwa nnono. Ejjana yaffe eri luddawa, okuwangula kwaffe kuli luddawa, amaanyi gaffe gali luddawa. Aslihu baina akhawaikum, muyunge oluganda olwo. Bulaba ng'omuntu takubuuza gwe mubuuze, oyunze oluganda. Takufaako gwe mufeeko, takukyalira gwe mukyalire. Ojja mukyalira enfunda ssatu aswale, salamu tagiddamu mulemereko. Ojja gimutolera emirundi munaana aswale. Kyekiyitibwa okuyunga oluganda, mulimu okwerekereza. Naye obutaba wana luganda luya leero, wallahi omulabe waatiise, akimanyi nti situli baluganda. Asobola otukolamu byayagala byonna ne bituukirira kubanga situli baluganda. Tunulira ttiimu y'omupiira eyingira mu kisaawe nga buli muntu ali ku lulwe. Bayingidde mu kisaawe, they are not well organized, they are not motivated, they will not coordinate. What results are you expect from that team? Osuubira ki? Buli akwata omupiira ng'agunyoola oba guyise tewali omulaba agututte tewali buzibu, bwe tutyo bwe tukwata. Projekiti zaffe ne bwe ziba nnene, sunnatuuka ku mbeera etegeera. Keno projekiti bagiŋŋambye sigisobola, oli agyetikka nga tayise bayina bwongo, waakiri efe. Sisobola gigamba mulala. Ofaananeko ng'eyakutamanga ewali ensenene nga mpitirivu mu bisubi, kumwe abali bayonjeza ku nsenene nga tasobola kolola, banne kumulaba. Ensenene zonna zize, kale bwe ziba zaagudde okuva wano n'ekabalagala ng'ate nnyingi, n'otayita bantu zikwata onoozimalawo. Y'embeera gye tukolamu emirimu gyaffe olwaleero. Situli baluganda n'akatono. Era bw'ogenda ebweru w'eddiini y'Obusiraamu n'ogenda mu bannaffe abalala, ekibayambyeko okulaka n'okukwata pulojekitisi zaabwe amaanyi, ozinyweza baluganda. Ezaffe bwe tulaba gundi atandisa essomero eryo lirye, ate era naye mu nniya y'oluusi liba lirye. Ebitandikidde ku muzikiti tugenda okulaba nga bifuuse by'abantu, oluganda luli luddawo. Oluganda luli luddawo. So nga kyo tekyatutulobedde kubeera nti omuntu bw'aba atandise kyatandise n'abakoola, mujje. Bwe mujja ne mukola n'alyaza amaanya, kisigale wakati we na Allah. Nosanga abantu olwaleero abasiraamu Allah bayazise ku ssente nga bali active nnyo mu projekitisi z'Abayudaaya, bali active nnyo mu projekitisi z'abalabi b'Obusiraamu. Lwaki? Baagala kubalaba, baagala babatende, baagala kubawaana, baagala amawulire gabakubeko. Mbalayirira Allah, buli ayina, buli ayina enniya y'okubeera nti kyakoze tasiimisizza Allah, tobanje empeera eri Allah, kuba teziriiyo, teziriiyo. Oyagadde kuwaana obanje Allah nti wazimba omuzikiti ng'ate baakuwaana, teziriiyo empeera. Oyagadde kukuba mu mawulire kubanga olina by'okoze ne bagakubamu, ate n'osaba empeera ewa Allah, tewali mpeera. Nenga mbagamba nti olwa leero mu kiseera kye tulimu obusiraamu tuli banaabuufu tugenze tuwotoka ng'ensonga gye nziririza ku ze twalaba situli baluganda. Allah agambye nti innama almuminuuna ikhwa fa aslihu baina akhawaikum, abakkiriza baluganda muyunge wakati w'oluganda lwammwe. Wattaqu llah, ekyo mukikole nga mutya Allah laallakum tuflihuun, bwemuba nga muli bakuwangula. Sala llahu alaihi wasallama nagambye almuslim, bw'oba musiraamu mutuufu ayitibwa omusiraamu omutuufu, akhul muslim, aba muganda wa musiraamu munne. Fala yadhulimuhu, tamulyaza amaanyi, tetuli balyati, tamulyaza amaanyi, tumutadde ku baganda bafe, tamuwaayo, tamuvaamu, tamujerega, tamulwanyisa, ebyo byonna nabbi abitugaanye, tamuwemukira. Nagati man satara almuslima, omuntu abikkirira omusiraamu muganda we, satarahu llahu yauma alqiyama, Allah agenda mubikkirira yauma alqiyama. Mumwani atayagala kubikkirirwa kwa Allah, wemanyi ebikolobero byo byotuddeko obimanyi, byewakola obimanyi, byokyaliko obimanyi. Ani atayagala kubikkirirwa kwa Allah? Wali akubikkula Allah akulageko eri abantu ng'okyali ku nsi, tulabe obonanywa amazzi. Oluganda lw'obusiraamu tuluzzeewo, bakadde baffe bajjajjaffe baasava ebibinga lwa luganda olwo. Watuukanga mu maka g'omusiraamu nga ne bw'aba taliiwo, osanzeewo omukyala we n'abaana ne bakuwa caayi, bwe batyo bakitaffe bwe batunyumiza, ne bakuwa emmere, ne bakuwa amazzi n'onaaba. Okyamyewo obukyamye obudde bukuzibyeko, ne bakuyisa bulungi, ne bamala ne bakusiibula. Mu mbozi ze munyumya ne nnyinimu ng'akomyewo, mugenda okulandalanda muti ng'amaze n'okuzuula ono mutabani wa nyumba ya Gundi ali muguni, mutabani wa Sabiti ono, mutabani wa Swali kiwa ni Jindi Mugundi, ebyo Mugundi ya muzaala. Muyunze oluganda mu mbeera ya kusaasirigana. Allah subhanahu wa ta'ala nga mmaliriza mu sura eyitibwa Fatihi, eno kwedda gye nsomye Hujirat, suratu lfatihi ya nammunaana anammwenda Hujirat, naye ngozzeeko emabega wa sura eno Fatihi. Allah agati Muhammadun rasulullah, Muhammad mubaka wa Allah, walladhina ma'ahu ashidda'u ala alkufar, ne basahaba abaali naye baali banywevu nnyo kuba mawala abawakanyi eddiini ya Allah. Rahama'u bainahum, baali besaasira, rahama'u bainahum, baali basaasirigana. Allah atenda omukwano ogwaliwo wakati wa basahaba, kyekyabasobozesa obusiraamu okuyitimuka n'owekitiibwa Allah bawe ensi. Olwaleero kyanaabuuka tekiriiwo, y'ensonga lwaki tuli mu ttosi, y'ensonga lwaki tuli waba wansi, y'ensonga lwaki tuli mabega. Ruhamau bainahum, baali basaasirigana basahaba. Era nabbi ki yasooka okukola kuyunga basahaba? Bwe yasenguka n'agenda e Madina n'ayunga wakati waba muhajiri ne ba ansar, abasenguse n'abataasizza ne baba omuntu omu, ne batuuka n'okugabana mu maali yaabwe. Yalina akatono ng'amenyerako munna atalina, olwaleero ani akikola? Olwaleero ani ali ku bunkenke? Olwa muganda we gwaliraanye okusuubira nti alabika talina mmere, ani? Mukulembeze, imaamu wa muzikiti, mukulu wa ttwale kazi, amiri wa kitundu? Everybody for himself, buli muntu ku mudaala gwe, and God for us all. Eyo slogan ya Kiyudaaya, lubama lujjika suka mu mpewo ne tujibaka bo ne bakwateyo obusiraamu. Aslihu baina akhwaikum, muyungagane emikono. Allah agambye nti rahama'u bainahum, basaasirigananga basahaba. Nabbi agenda okutuuka eri mba ansaari, waaliyo ebibinja by'abantu bibiri, tribe z'abantu bbiri byebika, mwalimu ba hausi ne azraj, hausi ne hazraj, hausi ne hazraj, baali bakayanagana nga tebakkaanya atibo naba silamu si chieso kira kukuyunga wakati waba ausi ni Hazraj naba yunga nibaga taga noruganda wawe ni rutambula buli oruganda lwo silamu lwe ruyungwa usilamu busuka usilamu wabu amani nuru alero tuliba nafu insunge yokubiri jemba wadoro alero insha Allah tunarabe indara situliba ruganda tuzewo ruganda lw'obusiraamu nga luvira ddala mu maka gaffe ku baliraanwa abaffe ku b'emisaayi gyaffe taata maama abakuzaala baganda baabwe kojja senga abaana ba mukuluwo abaana ba mutowo abaana ba mwannyoko gaganze mpa kubange bokka nedda oyinza obbafaako Allah n'akigera mu maaso wallahi ng'abamwannyoko abamuganda obwe wakotoggera bebagenda okuwa akajiko ka sukaali mu bukulu ng'onafuye nye omutima gwe emmeme tebanzaana nga bakujjukira nooga kale bano be nalinnyako kwaliwo bategedde obusiraamu bebagenda okukamulira katonda bebagenda okukunaaza bebagenda okuzinga bakusaalire bakuteeke mwana ndani wabalinnyako situlina kyetufuna kulinnya ku bantu situlina kyetufuna kuwala na bantu situlina kyetugenda kufuna okuggyako okwezikiriza n'okweziika mu mbeera y'okwetemaatemamu innama almu'minuuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum tuflihun subhanaka allahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته